Ngiyakubingelela mlaleli weGood News Community Radio Station. Ngibingelela abalaleli kwelihle igama lenkosi uJesu. Umama ukubheka lo esizofunda naye izwi namhlanje. Sizofunda izwi likaNkuluNkulu ngokukaLuka uchapter 10. Sifunda uverse 19. ULuka chapter 10 iverse 19. Lifundeka kanje mlaleli lithi bhekani nginikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela naphezu kwamandla onke sitha. Anisoze noni walutho. Bhekani ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela naphezu kwamandla onke sitha. Anisoze noni walutho. Asikhuleke mlaleli, baba izwi lakho liphilile, likholekile, lithembekile. Sikholwa yilo lodwa futhi linjengobulisho. Liyadala impilweni zethu. Khuluma ngalo lishintshe liguqule impilo yethu. Ngayo uKristu Jesu inkosi. Amen. Sifunda izwi likaNkuluNkulu lapha mlaleli ngokukaLuka uchapter 10 uverse 19. La uJesu okhuluma nabafundi uthi bhekani ngininikile igunya lokunyathela ofezela naphezu igunya lokunyathela ofezela nezinyoka naphezu kwamandla onke esitha. Anisoze noni walutho. Umlayezo wami namhlanje mlaleli uthi awusoze woni walutho. Uma nje kukhona uJesu awusoze woni walutho. Angikhathali empilweni yakho ngabe kwenzakalani, kodwa ngizoqinisekisa namhlanje kungenzeka ukuthi okuhambeni kwakho kokukholwa usulahle ithemba, sezikushayile izinto. Zikushayile izinto, yebo ngiyavuma. Bakushile nabantu, yebo ngiyavuma. Bakudisappointile abantu, yebo ngiyavuma. Bakuthembisile abantu bangazifeza izithembiso. Kodwa ngizothi kuwe awusoze woni walutho. Izwe silifundayo ithi inkosi uJesu nginike igunya. Ngizothi kuwena namhlanje mlaleli wami omuhle, hamba phezu kwegunya likaKristu uJesu. Singabantwana bakaNkuluNkulu isikhathi esiningi singabantu abahamba endleleni, sibe abantu ngathi impilo ishona phansi, sigcine sivuma, sivumela izimo nezinto zisikhathaze, zenza ungathi into yokukholwa ayisebenzi. Bese uSathane yacanase yazenzela, abesenza ukukholwa kwethu kubukeke kungenamandla. Kodwa namhlanje ngithunywe inkosi uJesu ithi angizokukhumbuza wemlaleli wami omuhle ukuthi unikiwe igunya. Unikwe igunya phezu kweyinyoka lezi ezikulumayo. Unikwe igunya phezu kofezela laba abakujahayo. Unikwe igunya phezu kwamandla wonke sitha. Wena uqobo lwakho awusoze woni walutho. Ayikho into enamandla phezu kwakho. Isizathu esenza ngibe nesiqiniseko ukuthi ngiyazi ukuthi kukhuluma uKristu uJesu inkosi, kanti lokukholwa kwethu kwakhele phezu kwesisekelo naphezu kwedwala elinguKristu. Manje mayethu sinika amandla negunya. Usinike igunya lokunyathela ofezela nezinyoka. Liyini igunya mlaleli? Mhlawumbe uyayibuza ukuthi igunya yini? Igunya amandla okwenza kanye nelungelo. Sinamandla nelungelo kulomhlaba esikuwo ukunyathela wonke amandla esitha. Senziwe sangaphezu kwabanqobi. Loko kuyinature yethu. Akuyi ngamandla, akuyi ngeyikhwepha. Akuyi ngokuthi ngowesilisa noma ngowesifazane. Ungaba owesifazane kodwa amandla negunya siwanikiwe. Mayikhuluma uNkulunkulu encwadini kaJoel chapter 2 lapha yako 25 wehle njalo ukhuluma ngokuthululwa komoya, uthi ezinsukwini zokugcina uzothulula umoya wakhe phezukwa yonke inyama. Abesethu umoya uthululile phezwe inceku zakhe ezesilisa nezesifazane. Kungenzeka ukuthi umuntu wesifazane mhlawumbe usemsebenzini kaNkuluNkulu kwiministry, ziyakushaya, ziyakudwengula izinto. Yebo, ifanele zikushaye. Kufanele amaphantsha bemakhulu ngoba uSathane makungena kwiringi kamoya akabona umuntu wesifazane, akabona intombazanyana encane, kodwa ubona namandla phezu kwakho. Ingakho uDavide wamfisa ngesibindi uGoliyathe. UGoliyathe waba kumfanyanyana omncane obomvana, engazi ukuthi phakathi kulomfana obomvana kunoNkulunkulu omkhulu nophezu konke. UDavide weza kuGoliyathe embuke esabeka,
wayemkhulu emude kunaye ngishi imino esandleni yayingaphezulu kusho ukuthi yonke into uGoliathe ayeza nayo kuDavide wayeza nokungaphezulu kwaloku uDavide ayiko wayeza nokuphindaphindiwe kodwa khona into eyayingaziwa uGoliathe ukuthi lo David omile unegunya akuzukuya ngosayizi wokuthi uDavide ungakanani uJesu umlaleli wami usinikeza igunya ayikho into engazinikeza amandla phezu kwethu ushilo futhi wasixwayisa wathi nizoba lisize ezweni nizoba nezitho eziningi ezweni wathi kufanele nazi noma nidabula emanzini amaningi la manzi amaningi awayikunikhukhula noma ngabe nidabula emlilweni umlilo awuyikunishisa ngeke uze ulinuke ngisho iphunga lomlilo qhubeka ume ngegunya ngeke ngifanise lento yegunya ngifanise nomuntu oqashiwe embuthweni wamaphoyisa ufika trainwe adlule kwi-training bese gqokiswa izimpahla zakhona abakhohlwa kumnikeza ibheji ngoba ibheji leli lona limnikeza igunya noma ikuphi la ingena khona angangene ufakile umfaniswana kodwa kufanele aveze ibheji elimchazayo ukuthi ungena ngaliphi igunya ngizothi mlaleli sinebheji lethe uJesu noma ikuphi la kufanele singene khona siproduce igama likaJesu bese siyangena iminyango evaliwe bese iminyango iyavuleka ngegama likaJesu ngiyakhumbula omunye untombazanyana sake samkhulekele nenkinga emsebenzini efanele axoshwe emsebenzini seyiphumile incwadi eseyibonile incwadi emxoshayo ukuthi impela emsebenzi uphelile kodwa sathi hamba negunya egameni likaJesu ayisoze yavalwa iminyango usathana unamanga ungayithathi iripoti yakhe kuya ngokuthi wena ukholwa yiphi iripoti abantu bathatha amaripoti amaningi umuntu wathatha iripoti yokuthi uyagula nangempela uthole ukuthi uyokwenza i-check up nje bekungakaze ezwe lutho kodwa ngoba usetsheliwe amandla olima namandla phekwe impilo yakhe atshele ukuthi izinsuku seziyabalwa kufanele umtshele uSathane uphenduke kulokutshelayo uthi Sathane namanga ngisazophila uNkulunkulu angisuthise ngobude bezinsuku ngisazohlala ngenele ngoba ngithathi noma yipi report ngiyazazi mina ukuthi nginegunya uNkulunkulu wami ushile ezwini wathi ngiyokubusisa ngobude bezinsuku ngakha ngiyukufa prematurely angizukufa ngoba kusho uSathane futhi ngiyalazi izwi lakhe lithi abakhile entabeni yaseSiyoni abasasho ukuthi bayagula uthi ke lo ntombazane mayisengena ke esengena ihleli iphaneli ekufanele izomtshela kufike no regional manager esuke office elikhulu head office yabo uthi wababona behlangana ngamakhanda mabehlangana ngamakhanda wayitshela ukuthi kusho ukuthi bayabuzana ukuthi ubani ozomtshela ukuthi umsebenzi uphelile uthi ngangilindile mama ukubheka ukuthi basho lelo lizwi maqede bese ngiyawa ngiyaquleka phambi kwabo uthi uthe mayivusa ikhanda umanager omkhulu wathi alikho leli cala angiyiboni le nto wathatha incwadi wayidabula wayilahla emgqonyeni othihamba ntombazane buyela emsebenzini wakho uyosebenza uthi ngaphuma ikhanda liduma ngithi kanti kwenzekeni kwaqhamuka usupervisor wakhe owolunye uhlanga egijima emva kwakhe emlandela wabuza wathi uye waya kuphi usizo ubani ukunikeni wadideka lo uthi kubuzwani wathi ngiye kuphi makwenzekena ngiyanga ndawo wathi lalela ubonile ngekhathi singena sihlangana ngamakhanda ithi intombazane yebo ngibonile uthi besihlanganiswa amakhanda ukuthi khona into esiyibonile ibhalwe ebunzini lakho sibone kubhalwa igama elithi victory sahlangana amakhanda sabuzana singama managers ukuthi niyayibona yini into ebhalwe ebunzini ngoba mlaleli wena ungangazibona kodwa isitha siyakubona zikushaya ngapha nangapha ingenxa yokuthi isitha siyakubona thatha igunya lakho ugijime nalo thatha igunya ungalilahli mawubuza ukuthi unaliphi igunya lokumumelane nesimo ngoba thina abantwana baNkulunkulu sinikwe igunya lokuphambana nesimo mayethu sathana uyi awuyile ilanga yakhona ngoba kufanele ngiphambane nomoya egameni likaJesu mayethi ingane izofunda ngani ngithe zami zizofunda ngoba uNkulunkulu ushile ezwini encwadini yakhe yamahubo 1:12 wathi abantwana bami bayobabakhulu ezweni wakhuluma futhi ezwini wathi ene abayungena ehlazweni abayokwehlulwa noma bebhekene nezitha zabo emasangweni ngakho noma ngabe kwenzakalani noma ngabe ngumfelokazi noma ngabe ngusingle parent noma ngaba ngisebenzi kodwa ngiyazi ukuthi abantwana bami bazofunda wazi kanjani mama ubheka ngoba nginikeziwe ikhunya nginamandla phezu kwamandla wonke sitha zonke izinto usathana ayilethayo ukuzohlukumeza abantu mayeveza ama-challenges empilweni yami ngithi ngiyabonga sathane ngigibela phezu kwesitebhisi esiyisimo ngigibele phezulu ngoba noma ngabe kwenzakalani kufanele usathane obhekene nami azi ukuthi ngingaphezu kwakhe yena unikeza indawo phansi kwey'nyawo zami nginamandla okudonsela phansi imoya nginamandla okubhukuqa imibuso nginamandla okuklebhula nokudwengula izinto nginamandla okunyathela ofezela ney'nyoka ngizothi kubantwana bakankulunkulu webandla likakristu uJesu vukani bandla bo asho umhlabeleli athi nilaleleni aningabuzwa yini umoya omusha sisesikhathini la umuntu edonsa into yakhe abaney'nyoka baphumela obala bagaxa iy'nyoka zabo njengamaneklesi abanotokoloshe baphumela obala abathwalayo baphumela obala liphi bandla likakristu uJesu bapho mama banegunya ziphi iy'ntombi ezinegunya bapho baba baphethe igunya lokunyathela ofezela ney'nyoka nayo yonke amandla esitha bapho abazovuka bathe zethwa zikothwala angeke ziye kodwa isangobuzibulo ufikile uJesu wasihlangula emandleni esitha nasembusweni wobumnyama asiyi kubumnyama singabo kukhanya noma ngabe kuvuka indlala endleleni noma ngabe kuvukani ngeke silidayise igunya kufanele usazi wesathane siyikhonzi zevangeli singabaphathi bemfihlakalo makwazeke siphethe igunya egameni likaJesu asiyi phansi emgodini osidonsela kuwo noma ngabe ulwisa amabhizinisi ethu kodwa soqhubeka siye phambili ngizothi mlaleli press on and push forward njengomama eselabor ward noma amandla ephela endleleni kodwa mayesazi ukuthi isikhathi sokuthi ngilethe ingane uyatibula ngamandla okugcina khona izinto ey'zozalwa kulesikhathi kukhona umoya uNkulunkulu awuthululayo kukhona amandla engiwezwayo kukhona amandla negunya ayikho into oba umnyama ezoma awayekho ama-satanist nama-devil worshippers azodictator phezu kwebandla ibandla likakristu uJesu uthe ezwini ngisho amasangwe ayidesi awayikulehlula ibandla asihlehlele emuva sibaleki siwonkunzi kayihlehli siyaphambili noma ngabe izimo ziyanqaba noma ngabe umfelokazi qhubeka uye emadolweni qhubeka uthandaze qhubeka udlizwe qhubeka uye enkonzweni qhubeka ukhuluma izinto ey'positive ngawe qhubeka uprofetha phezu kwabantwana bakho qhubeka mntanami uprofetha phezu kwempilo yakho athi usathane uyakubuza ngoba uyintandane ngoba awufundanga ngoba kwenzeka u-A no-B no-Z lalela uphethe igunya ngegunya likakristu uJesu namhlanje ngizonyakazisa le nto ephakathi kuwe ebisize yalala ngithi alivuke ibandla limbathe amandla alivuke ibandla likakristu isikhathi sempi asivuke sibambe iy'khali zethu sibambe izwi sidonse inkemba eyizwi sikhuluma ukuphila phezu kwabantu uJesu. noma khona umunye ozayo uyazwakala uJesu engawuphendula umbuzo wokuthi uyena noma kawuyena ngoba kadingeka uyichaze uJesu ushinto yodwa uthi hambani nimtshele lokho enikubonayo nifike nimtshele ukuthi abangaboni bayabona abangakhulumi bayakhuluma iy'shosha ziyasukuma abanochoko bayahlanjululwa abangezwa bayezwa nabafile bayavuka ney'ndaba ezinhle zokushunyayelwa kwevangeli ziyashunyayelwa kwabampofu baba egameni likajesu uNkulunkulu siyabonga into osinike yona besingeke somandla sithengelwe nabantu le nto osinike yona yegunya ayithengwa nangemali ayithengwa nangegolide ayiyelwa ndawo ayilandwa kwenye indawo kodwa ifunyana ngokuza kuJesu ngiyabonga uNkulunkulu wami ukuthi ibandla lakho lalikhona liyezwa amandla nanka amandla amasha nantu ugcobo olusha ngegama likaKristu Jesu inkosi nomsindisi uNkulunkulu wethu siyabonga siyakuthanda haleluya mawufuna sikhuleke noma mhlawumbe ubuzwa amandla ungathi ayaphela endleleni thinte kule number 084-834-2196 084-834-2196 Nkosi yomusikubusise amen.